waliwo oluyimba olwabo abakoye abali mu nnaku Yesu lwe luyimba lwabwe waliwo oluyimba olwabo abakoye
Nasozi wakurwange banange
mulungi
wazaza bakumba bonna
mulungi
abatalina
asalide
osasula mabanja
mulungi
ah
mulungi
mulungi oli mulungi oli mulungi oli mulungi
asalide
Yesu nchizude nseno sinayo mulala Wanga abana baba ntubokere ebigambo bingi nnyo naye nesize kweka
Yesu sirinayo mulala inangwe sirinayo mulala sirinayo mulala
Singa.